Comme je fais le visa, moi, voilà, moi, le deuxième, moi, là, que je fais les affaires.
Hello?
Comme tu m'as mis la gueule. Des fans de Malak, comme tu m'as
Ok, oui, ça a été Canada, barbari.
Canada, comme Mali.
Work visa.
Aïe, maman, la kéna, le black isan, Ricard Tigolati, Yokin, Kalama, Kalama, Kopi, Fatati.
Ok.
Hien yang terminal jualan kamu di belakang sana, okay lah. Tapi kita kan connect ke kota ni, wadim go to dan demi.
Okay, isi kopi fadil.
Ini job bank Kanada jadi ni, jadi kau rasa cerita gula.
Eh?
Job?
Hmm.
Bank Kanada.
Job bank?
Iya, job bank Kanada.
Okay.
Jaoba bank Kanada.
Bank ira?
Iya, bank ira.
Okay.
Jaoba Bank Canada.
Okay.
Jo Bank Canada suni duf ne.
Okay. Scripto on barre facciara.
Ah barre facciara tu. Aye Jo Bank website si jo dufa. Website Canada tu sa mer kanifa da ca.com kanjaru kanaka ne ote isangu ratu tun tein ca jo tu sa mer kanifa da.
Okay ca.
Aye.
Okay.
Di site ini tak umi sah si E tahu sah mereka ni fatu.
Si E si E.
Cha A E cut.
Okay.
Acin Arvin serkan jatu. Arka mergarat ti sini fufa. Arvin serkan jatu lal tani. Isa tahu E cut. Isa kili gafu botani. Filan nule bayi sini fufa.
Okay.
Filan nule sini fufu kesa intended applicant kan jatu barbadu. Isa jala mo Canadian and international candidate kan jadu jira.
Okay.
Isa tuk 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 akka filan no way ti, filan no tsini dufa. Filan no masan, Canadian and international candidate kan jadu filat tuk tuk.
Okay.
Employment group per e jira. Employment group pi jala mo temporary foreign works kan jadu. Kili go tuk tuk.
Okay.
Yaro kana kili gotan view jadi kalau gubat nijra ni mula ta view kan jadu gafa duktani dah bani kabiya Kanada acu jala tihoji basu
okay
acu jala hoji sinifto lalatani filatu ecu
okay
karan isana mu apply tigotu mu email ini sinjra how to apply kan jadu jala galte yaro lalto email sani sinifkau email isani sani CV fi application letteri ergitu fi standardi Kanada tinta ukaba CV fi application letteri nanti copy stretch. Standardi Kanada tin karal ni akka sampili tira targa curan desumu. CV cha. Z E T Y. Jadi kafa search gothan isini fufa.
Z.
Z E E A E apa noromo. Ta
Eshi
Ya
Ya Ela Devi
Aye Za E Ta Ya
E Ta Ya Eshi
Aye Gafa kan sarchu gotani akka sampili tisini dufa Isa jala lalatani filatu echura
Okay
Standard di Kanada tinto qaba gafa isa ergitu fiyo sinfuratan isini fergu ap job offer ergachu kan kisa waraqa sini mirkani isini fergu echu kara email kisani isa qabatani kara visa yechu af process zelqabdu echu
okay
visa yechu afamo passportin wontuna ka document tisherbachan passportin jiro passporti qabdu mamlekin passporti qabanan waraqa kan andro hoji achido biyesana dem tejrate experience yo qabate waraqa experience qabachu kanke kamirkani su yo qabate garida dawalata namo akka supportive documentu ti wanti akka support qoda yo drate waraqa ga ila yo qabatan nibri karta kane kane yo qofetan garida malif qabenya qabda agara biyesati ni debia jame wa ya demuf lamma tamo biyesanitti ba ahinta of danda ba si toko toko cover go danda jani wa ya danif akka supportive documentit tu kana qopi fatte garida dirqamas mitigaru supportive documentit satti ramadam
okay
Eega kana qopheeffataniin booda viisaa iyyachuudhaaf ammoo GCK akkaawunt jettanii gaafa sarchi gootan GCK
GC
eeyyee K jaa
GCK
eeyyee jaa jaa
jaa afaan Oromoodha.
Eeyyee jaa afaan Oromoo caa
jaa caa
eeyyee kaa eeyyaa
kaa eeyyaa
eeyyee gaafa
okay.
sarchi gootanii akka feesbuukii teleegiraamii akkaawuntii haadhaa siif dhufa akka akkasitti egzaampilii akka akkasitti kana bantaa jechuudha.
Okay.
Gaafa kana bantu yuuzarneemii paaswordii wantoota tokko tokko si gaafata. Kanarratti maal gootaa guuttaa jechuudha wantoota gaafii si dhufan maqaa bakka akkaawuntii kireet gootaa. Egaa akkaawuntii banteen booda koodii galchiisiin jedha rifiraansi koodii. Rifiraansi koodii inni galchisiin jedhu sana akkam gootaa koodii san bakka san banaa dhiifattee sarchi baarii biraa irratti eligible tuukaam tuukaanaadaa jettanii sarchi gootu. Gaafiilee tokko tokko si gaafatu akkaatii ga'aa taatee gaafii tokko tokko si gaafatu gaafii san yoo guutte rifiraansi koodii ofiis si ergu. Koppii gootee bakka reefu GCK osoo banaa jirtu banaa dhiifatte sanarratti peestii gootaa jechuudha. Gaafa kana gootu foormii adoobii akka obaati irratti achiin bantanii viizaa maalii akka iyyachuu barbaada. Barumsaa immoo daawwannaadha moo hojiidha moo jeesii dhufaa hojiidhaan jettee gaafa foormii hojiidhaa siif dhufaa foormii sanarratti guuttaa jechuudha. Viizaa jechuudha. IMM 1295 jaamaa. Onlaayinaan eegaa foormii kana guuttee dookumantiilee reefu qopheeffatte footoo isaanii achirratti bakka footoo irratti galchitu galchisiin jedha achirratti ergita jechuudha. Eegaa foormii isaa raawwatteen booda kaffaltii raawwatta. Kaffaltii raawwattu kaffaltiin isin raawwattan maastar kaardiidhaan kaffaluu dandeessu. Kanaadaan doolaarii 155 viizaadhaaf. Kan kaffaltu jechuudha. Kana raawwattu egaa kaffaltii raawwattaniin booda baayoomeetirik appoyintimentii si qabsiisu beellama ashaaraa jechuudha. Beellama ashaaraa si waraqaa beellama ashaaraa sana siif ergu akka kaffaltii viizaa raawwatteen jechuudha. BFS Global Itoophiyaa deemtanii achirra deemtanii ashaaraa kennitu ashaaraadhaaf qarshii 85 kanaadaan doolaarii si gaafatu gara keenyatti kara 3562 ta'a. Kana deemtanii raawwattanii yoo barbaachisaa ta'e meedikaal egzaamii si gaafatu. Yoo barbaachisaa ta'uu baate si gaafatan piroosesiin taayimii eeguu qabda jechuudha. Amma si dhufutti yeroo muraasa eegdanii tikeeta murattanii deemuudha maamila keenya.
Steppiin isaa baay'ee ulfaata garuu.
Maal jettan?
Steppiin isaa baay'ee ulfaata.
Otuu caalaatti bilbila biroo qopheeffattanii intarneetaa hojii koonneekti taatanii tokko tokko wajjin.